yake ya rangi safi. Kweli sina macho ya kukupa usingizi. Kweli sina yo, ni kweli sina hata kidogo. Ninalo lifalo ni penzi. As she lies in bed with you, does she know?